Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare sappo lewru décembre hitande 2015 jena yamde suki do studio tamani mi de tawa ele maison de la presse bamoko jottino no do kabaro judu yumar waygalo on compétitif wiade nyongi tibe syrien be hulita wede temere temere kanye ngari le sa haledi meden di wakkati jono hulita wede be do yimbelbe yuri murtani wakkati jono be gandi alanzeri be fuebni tuddini do tule njari le sa haledi meden di hulita wede be tampiton sanne gube non tirtode azawat be jogiide dum won bangé got le saha leedi meden di be kollitiwide wakkati jono be do yimbe la antone jaate be kaja mbaldi gu njawdo botu njowido do hawa luddum no dirto cop 21 be kollitiwide kenya dum won kanko ministre communi do hakkuno français leedi el goddo hokki to do won ministre ngabe wobbe dewte godde kassen guddo ko kaldale kawrangal hani tongede kawrutal noga be ngal be noddirta AD do non kawrutal ngal yimbeele be mbaawi noddindi laamu koppe so moyto do muuden bonandaaji ngadaade fewde do yimbeele be holita wede ngal do kawrutal ngal haani fuddude le nyaloma ko do bamako do balle kumini da hakkeji bibbe adama en le leedi ndibe kollitiwide hikko won duubi noga ko ngal do kawrutal hedde dana wad le leedi meden ndibe bi kala aadiji bamaadi ton fu laamu o yottinta sekirabe on kabaruuji mo dimi jogi non do be tande di bismillah modon e hedaade be kollitiwi dum won yimbele siri ko yaata temede temede kanye ngondi saha leedi meden di wakkati jono holitaved be ngari to ilale jonte jabbinode be do yimbele siri fu holitaved be yuri dum wonono murtani wakkati jono ebe do tule njari ni leedi meden di be darta fa be nata alanzeri ebe le nokku noddirted in khalil kanye fa yottoyo ber holitaved du wakkati jono ebe tampiton sanne fa keben famtade kede ko usman diko mobi ni en do hen
be dawobe ko buri hewde mabbe fu rewbe sukabe dogube walde sirinde lebbi didi handen yo gube gube be jabborto sahal mali yaade algerie le gikande nadde europe hewbe mabbe yo mauritanie gardata e avioji batte visa wala hakunde mudun e siri ko hewbe mabbe yo ethiopie natta avioji di sebe nati mali yo berbe jabborto le lamu tumbutu sobe njara hedi inkalid le region kidal yo don be gikanta faltu de kerol algerie horaje sema goto holliti e do tajoral chapande chapande kewde galleji ngoni handen ton ko jeddo kabaruji sahelien.com goto gondo ton andini edo jeyabe siri ana ele chadele mawde hande waldo wallore nedda ko fay wotere nota kibe gubal sema andini yimbe yogabe ton du ana balla dido galleji eguddi
gube noddi tirtode azawat de gombe le saha leedi meden dibe kollitiwide o do kabaru gonga jati be do yimbelbe kaja wallede ko yaawi le majjundube kollitiwide be puddi windudu dum wono yimbele sirien gombe le saha leedi meden di kede kanko noddi tirtode attahe ag muhammed yo kumini do himme yurmende le waldinde be noddi tirtode azawat de ko haali do hen
be wi siri sukabe no rawbe e yimbe tampudo be daro ni sal re yaa algerie be e iwa mauritanie be yaa algerie e minen ka azawad minen ka bed ani min latibe donc joni ka men noddi ong men noddi o hasser be ngarda fababe farada khalid be da rendi yo ber tumutu frontal algerie donc no
be taro hula fati terroriste ngar tawe le mabbe
hala terroriste wana hala sahudo parce que joni sawi turisu a ton number of yin fahimi deka suka bin rode de dogi habo on de suri tourisme wana yinde tourisme ka ana wonno gufu donc joni ko woni urgence yimbe faabe c'est possible que neddo goto goto heba hen ko golle mon tourisme wana fu
be kollitiwi dum won waldinde be noddirta couloir rouge nde wakkati joni be jehi fa dum won le saha leedi meden di be mbi fa be jeewa e hono yimbe le siri en gombe tombe be mbi wala fu be jitta wakkati joni dum e tawede fu be kollitiwi de kambe e ko mabbe be paboto dum won be do yimbe le debbe matini dum fu sebde dum won golleji mabbe kede kanko noddirta do Valérie Bawanana o ko halido hen dum won jado kabaru jual CICR leedi meden di do focci tan Ousmane Diko
gonga ya men nani hala garangal dogobe yiwde leedi siri e jeta amé yobe jabbotobe non sabe yo sare kawra leedi adna hedanta nyongitibe bedo yo dawobe be ngana nyongitibe tafenka men nani garangal yogabe e dogobe leedi siri le region ngaji sahaldi nyalade jabbirde men martanino kumpa garangal yimbe siri le region kidal dokure in khalid CICR neli ko yawi hejabe mudum faaje hono wawri walludebe ka pad mabbe yotade ton taybe bitti kabaru dawi CICR ana darani ka hedantadi wasatadu hillede dawobe sabe yobe tomonto en non hajaabe haybede hambe du walle
sekirabe do bay litri mi jojimo do hello am be malani gal mi noddirta face facebook gal
tamani
Batu mobe no dito COP 21 jowido do ha waluji mi halni on wiide do won kanko ministre kumindo hakkunde France e leydi el goddo mobe no dito Laurent Fabius Solita wede Kenya o wedi do won ministre ngabe gombe tombe dowtere do ko kaldale kawrangal han tongade wakkati joni o fa jewe yalla hono ha waluji di kan hutinirede hore leydi el de kede kanko Ousmane Diko ko mobe ni en do hen
Oro projet kesa yoko setinda ele deutore nde helloji chapande nay e jetti tumbande asawerande e juude haldobe be kesun keba dun dun ana hawra e helloji noga e jenay liko neydefu tati kenna sera le wawde hala yoko tonga ko heddi hebanede jogala Laurent Fabius ministre leydi France andini kawral hebama e de beedande boko waltagol wakkati dole kuteji mu murseji mu fawarde bonandaji mudum beedi hendu labal ele golleji mu ko tiidi handen yo wadande ngabugol wula arande kaddi edin luttondiri leede burdo fu torrade ele waltagol wakati gol dartude wulare beedotonde pati bura degere gote feccere kanye burdo futti pade turki yaade dow hono australia e canada horejo cop holliti wonko hebaka ana heewi ko heddi e golle pade kawral wadde dow saria mbaji binowa ka burdinta jooni kadu timmada kawral ano domta alkamisarande kana ko hawra ko faccite hawre e dum bangal saria jabane nyande aljumarande wattu 6 heures kikide on ngaji di belta ki fe ene dum warata e dow karahanni
hande dum won kawtel mangal ngal no dutti yidi ngal be koliti wi hande ngal hani fuddo do bamako do le ngal do kawtel micciti den wiidi dum won yimbe le toñaabe le leedi meedi inde mbaawi noddude laamo wakkati joono be goyto do muuden ko toñibe ko hikka won duubi no ge ngal do kawtel ngal wad le leedi meedi inde baale kumini da hakke bibbe adama en le leedi meedi inde be koliti wi de ngal do kawtel wala fu ko ngal nafata sabi de kala ko laamo be mi adi jifu yottinta dum kede kanko noddirte do Mukhtar Mari ko yo horeji walde noddirte ANT asnde ko hali do en do facci tan Ousmane Diko
Leyde yo kawrital demokrasi kaku ballawa leydi yanke fu wulitaade kanankobe ko hoji dum en fatida laaji mu en kebane jogala lobbo mimse gonda hen o woni ko wulititobe kebata jaabu lobbo ko du wadi somen ngarta landade laamibe be nafaka eede na ko nafidu men paamali fey no latori sabede won gonginaali pewtude ministre en baama be aadiji yeso yimbe fu ka gondintaadi sey eede timitan futti pete tiagal ana wayi hono leydi yankobe ndokete hala tanno ko heddi dum timmi eede moyinaali temedere fu chapade jetti e joyde kabaru leydi wartan wattu fu men kali kabaru ciudi men kasu edi laati hono nokkuje bardude ni didabe mudun du kabaru yeddi gol sari na da ko hono tiidala sa halka sabede torrabe be totta ka fa hande hakkeji mu
e remise dans leur droit
nyaloma keñenaada habude yurku yurku leleedidi meden dibe kolliti wiide wakkati jono do won waldinde no dirte kiri 2010 de keñe be njide yimbe le njodobe xabaruuji be le majjum wakkati jono be ngadi noddango sukabe jokolbe tinno fati ngatta hakkilaji bondi di hakkilaji mu en fati ngatta hakkilaji bondi di e ko he mu en sakko njaha golla e golleji bondi hono andirden no honno yurku yurku wori leleedidi meden di laamo hitan 2015 be kolliti wiide wakkati jono fa yurku yurku sele leleedidi be jawadu yalla hono dum watta fa yirwer wadde nokko sabde sadi yurku yurku no hada yirwer le nokko kede kanko noddirten Ablaye Sallo yo horejo walde noddirte kri 2010 ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
tekitama temedere landabe fu chapade jetto e jettom be ka bi latiki sedena ngadi yurku yurkuji le hokkude genari tawedu bawali wulitaade chapan tato e jenon e le chapade jetto e jettom be ngulitaaki batte kulul yogaabe dum bi faise ngulitike wala fu ko funtata hen ana hollita amana no birki worri le leedi dini malinkobe temedere fu jettom be bawa jangude wana hala windude na limde dina felde do sami do fela do fergi do do dum nyibiri le da ko meden ni yo le mbirki dum woni kana yimbe mbire pamine andine kuteji mudun men kolliti ko men kan gollude yewde jena lewru decembre 2015 yaade jena lewru decembre 2016 Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe jelo ne les réseaux ngadi den puddirado kuli korodobe kuli tiwide walde huminido hono kabaru sariya fa jam e deder wartale nokko o yelbi be malifanara damal gotal ndeltira damal gotal wiama tiagal ko biuru tumbuto ko wakkati jono be jehi to kuli koroto le majjum be kuli ti yimbe ngombe tombe ko ni faana golleji mabbe di yimbe ngombe tombe du kuli ti be wakkati jono ko domtirnde do walde se yurute ngardam faado banamba dobe ko liti wido ko yaata jenginobe chapantato e joyom kanyi en tili jenginede kenen to banamba to abba jadda le majjundube ko liti lanini be galdo kawrital dum non walde wonde to banamba to humnide kabaru cuud lekol jangobe jan leli yir ko no jotta kapko be bi ko liti widube do jenginabe wakkat jonobe jahambe jengina ya abba jaddo le fulfulde kanyi e le markare seuru to garanti minirem faado an songo do be koliti wi de doctorore heere hebaama wakkati jono to an songo to doctorore noddir sutura de dedo doctorore wakkati jono ko uttite ko hulita wedo ko yaata yimbe le temedere dum laamu ko be jii kawurtoyde e le goldo uttingol wakkati jono do dum faabo dum hono yimbe le gombe to an songo to be kabaru cyallal sekira do wakkati nyalom hande kabaruji meede di hulitinde wiide tan wakkati jono watto nangiri en juude ka fatje he koy fa hande honno andirdo no do e sedda yewtere meede ana wodi. Thank you.